mango ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi isango na elubili eyetu pesami maboko na nzela ya masini na mwanamboka Lionel Gaima na Santos. Poko ilamu pobu yibulamu na bansu na nina kanabisu linene ya sango na lokota la Lingala utu studio 17 awa na Washington DC dola kala Amerika. Na sango ya mokigele loto kolobila. Salomon Kalonda moi opposition pe mo pesituli ya Moïse Katumbi ya bimisami pona mo ntango na boloko bonene se par kamakala pona kopesa mali sungi pona bokolongo no bwa nzoto bwa yezali malamote. Na ituka ya Nord Kivu ba suda bas batu basatu ba bomis ba momami lelu na bopasuki bwa ba bomba ba yi M23 ba fundani kubwaka na mubambiro na bitumba biye bizungili makati kati na batumbuki ba yi na ba wazalindu pima mpinga maikolo Kongo Demokratik na teritwari ya Masisi.
O tozo ina eza ba bomu o ekwei na mubambiro ebumi batu misatu pande tozo kondane fermema ba bomu ya M23 ekwa kina mboka mbambiro ebumi batu wana ebrema bakim nyosu wana sengeli ele kaka mdengu wana te.
Bakonji ba ituka ba Sud Kivu ba pesi pulusu mitindo ya kukanga bilenge ba ye bazali kusalaka mobulu pe kuzwa kabasi na makasi bilenge bango ba bengami ba jekamine pe bazali kupesa somo na engumba gemene. Moko na bana ba ikolo Kongo Demokratik oyo asala kaba filme pe ya komaka yango elenge mwasi na kombo ya Felicia Peur mpasi akoti na mabongisi manene kila kaba filme na molongo mabenga maka Hollywood maimazalaka awa na Etats-Unis ya Amerika. Felicia Peur mpasi nde toko yamba na linaka na biso lokole ya lelo na bastudio na biso ya lolaka la Amerika vio walingala. Ma kambo ba emanso toko kende na bulai nango na mwantango kasi yango topesa bino sango na bokuse. Toko banda sango na biso awa na Etats-Unis epai bakonzi ba engumba ya Baltimore bazali komilingile lelo kobimisa na mai nzoto ya bato motoba baye ba kanisami ete ba kufi na bokwisami ya bagbato pon Francis Scott ki eye masua matuta ki lobiloleki na eta ya Maryland. Bato bango motoba bazalaki kobamba mabulu na nzela enene likolo ya bagba tango likama lisa la makipe bazali komona na te kino sika bolikiliki na elike ya kokuta bango na bomoi botelemisa maki lubi na mpokwa sima na ngonga ya zumi na motoba ya botindi bato kati na mai ya malili makasi ya pasteko. Na Congo Brazzaville mokelimibeko moko ya ekolo eme Idever Mwangi mokambi ya Lingomba Club Perspective et Realité CPR uyu azalaka pene na baye bazali na bokonzi akangami pona a susula kimbu la matari na misalami ya bokengi na masulu maye mabimisa maki na ba rezo sosyo ilubi bayi nzinga nzinga na ye na maluba maye mabimisa mi eme Idever Mwangi azali kupamela bopengwisi misolo ya leta mpe lolenge mini ministre yante pe ya mambi ya bokengi ya zali kukoka kusukisa yango te boko na baye bazali kulandela bokangami bwango alobi na AFP ete moyi politiki akangami te kasi ya simbami na ndako ya misala ya bokengi CID to pe DGST ya kala uta mokolo mwatuku mibale na misato ya sanza e ya misato ba bakisi ete bolikuluki bosalamaki na ndako na yi pe akumemama na na liboso ya bazuzi mposo moye moko na baye Assemblée nationale ya Congo Brazzaville lubi iti ndako ya bokele mibeko ezali kotala ndenge nini kulongola bobateli bwaye topi ba immunité na ye mpona asambisama bayimbula matari nanu bapesi makanisi mabangoti kinosika. Na ekolo Congo demokratika moyo opposition pe pesitoli ya Moïse Katumbi Salomon Kalonda a bimisami pona mwa ntango na boloko bonene seper kamakala musambeli wa Salomon Kalonda maître Laurent Onyemba alobi eti ezali po nzoto ya moyo opposition ezali bokolongo no malamu te auditora ya mampinga etindaki minganga zumi na yubwa mingi mingi bayi kliniki ya universite ya Kinshasa pe ya l'hôpital mama ye moyakala Baye, ba tatuli iti bo kolongono bwa Salomon Kalonda bo singi iti minganga ba pese ili sali sili ya makasi Salomon Kalonda akangama kio mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya misatu ya 2023 na libanda ya mpepo ya njili pe ya sambisa maki na kufundama po na kuyukana na banguna ba ikolo kasi alunga kima po na mima bakelimi beku na mbumuleki pe e bonga na ye ya Assemblée nationale ni bamaki na baninga gan bayi koleka bato basato bakufi pe mingi basusu bazuki na babomba M23 efunda miko bwaka nzinga nzinga na Sake na ituka ya Nord Kivu na ikolo Congo demokratika na Bitumba na Mampinga na ma RDC epe na babundi bawazalindo e Bitumba bizungeli makasi sima na bopesami botelemisami mwa moke Misalami ya sembu mia ekolo France amizali kukuba kolandela Agata Abirimana mwasi ya nkondo mokonzi ya Rwanda Juvenil Abirimana ya kala uyu abomamaki na 1994 yambo na genocide bolandeli bwango buzali po na mosala mulungani ya mokambi ya kala ya Rwanda fundami kusala na bubu mami na ekolo eyi majestra moko uyu utaki France na sanza eye alubi asalaki mibembo na Rwanda pia laki ete misalami ya sembo ya France mibosanite maye masalaki na mboka yango ekolo Rwanda ezali komilingile kukanisa mibu tukumisatu ya genocide na mboka eye Banganga mayele ba uyenu ba ye ba lobi ete maye mazali koleka na Gaza ba mazali genocide to bobo mibonene ba pesi sango ete batu ba ike bazali kotinde la bango maloba ya kokebisa bango sango yango epesami na mokanda rapporteur spécial ya uyenu na etando ya Gaza ya Palestine a oyi kunzama Francesca Albanese abimisi Israel e pekisaki ye kukota na mabile mayango si manaye kuluba iti bakonzi ba Israel bazali kuwangana lulengi ya boini ya bayuda na bitumba amase salaki omo kolomo asambo ya stanza ya zomi muliki ebi kulu ebele bizali kupesa ye maboko Bozali kolanda sango ya mukilia lelo utu Washington DC na vewa lingala na elobeli eye edi isango. Na etuka ya Nord Kivu na ikolo Congo demokratika bato basato ba bomami lelo na bopasuki bwa babomba bayi M23 bafundami kubwaka na mboka mubambiro na bitumba biye bizongeli kati na bango na bawazalindu na teritwari ya Masisi bolayi bwasango bwango na fiston isimomi.
Batombo kiba 23 bafundami lisusu lelo kubwaka babambu mingi na Sake na bisika bibingami mubambiro ntangu bazalaki kondongwana na bawazalendo baimboka baye bazali kosunga mapingama ekolo Congo demokratiki na bitumba bina Bondongwa ni bona bosalemaki na ntongo ya mukulu mwa misatu malelo nzinga nzinga na mboka Sake o territoire Matisi mokambi ya société civile la John Banyene oyo apesa biso sangwena apameli likambo lie lizali kobakisa mpasi ya baimboka mpe asingi na mbula matari ekolo kosala manso na tina kosukisa bitumba bina teoka John John Banyene.
Kobande la 3h du matin à Lelo nde ba frottement e banda ki lisusu na les environs ya Sake entre Bazalendo na M23 na 3 axes wana donc Sake Minova ba frottement e banda ki na mboka Kamve za na 3 km na mboka Sake eza M23 eza Bazalendo ba tunyoso bazaka na position na bango na ba axes mosusu wana Masisi Sake Masisi na mboka Lutobogo ba 2 km na mboka Sake place nyoso wana donc M23 tikala kina ba poste na ba position na e me otozo ina eza ba bombe o ekwei na mubambiro ebumi batu misatu pande tozo condamné fermement ba bombe ya M23 ekwa kina mboka mubambiro ebumi batu wana e vraiment ba crime nyoso wana tengeli ele kaka ndengo wana tepo communique communauté internationale na ba crime de guerre ezo salema ezo sala ta elo ko mon côté po ami le gouvernement ezo sala kaka ba défensif au lieu e sala ba offensif bande ko na biso basi ba lembi na bakati ya bakamp de déplacer gouvernement et ça la tout pour bitumboyo et si là ba compatriotes na biso bazonga ta na bango
Celeste Misingi mon manyoli mama mbima mpolitiki na bonsomi au ningumba Goma abengi ba konti ba mapinga kolanda batumbiki ba 23 bisika binso bazali ko bata mampe ko benga na bango libela na komona lolenge mapinga mainkolo mazali na lisungi ya ba wazalendo mpe liboki ya mapinga masadeka mai makoma ki na ituka Nord Kivu na sande ya zomi na mibale ya mobumu moleki mpona kaka kosili sabatombo kibana ba 23 tozoki mpe makanisi ma Celeste Misingi toyo kaye
kudzapo une fois de plus na bandeko bazalendo ba FARDC na ba oyo bauti bamboka bisika na bisika pona koya kosunga République démocratique du Congo kozongisa kimia na mabele naza kosenga kaka na mokonzi ya mboka ete makasi na ye na nzela ya diplomasi makasi na ye na nzela ya politique nde ekozongisa totalement kimia na mboka oyo ya République démocratique du Congo parce que finalement na niveau ya front tozo constater statu quo en principe il fallait toze la kaka défensive te il fallait tokende en attaque to récupérer ba territoire oyo monguna asili kozwa kasi statu quo na ezotinda ngai na pesa point de vue nanga na kanisi ete esengeli mokonzi ya mboka multiplier ba effort sur le plan diplomatique et politique pona kozongisa kimia na territoire na biso na ya République démocratique du Congo pona kopesa kimia na bandeko oyo baza konyokwa manakati ya ba centre de déplacé
société civile ya tout Nord Kivu ezali kososola te tina nini batomboki ba 23 bazali kokoba na bitumba atako mapinga mingi maye mazali na bibundeli mazali kokoka te kosukisa bitumba bie be batomboki ba 23 bitumba bie bizali kosala ete bato mingi babu mama mpe basusu bazali kobika na lolenge mabe mingi koleka bisika bakimela na ngumba Goma mpe bisika bisusu wita ngumba Goma fisto isemami pono laka la Amerika
matunde mingi fisto isemami bakonzi ba ituka ya Sud-Ubangi ba pesi pulusu mitindo ya kokanga bilenge ba ye ba zali kosalaka mobulu pe kozwaka basi na makasi na ituka eye bilenge bango ba bengami jekamin pe bazali kotia somo na engoma mokonzi ya Sud-Kivu tola Sud-Ubangi tola ndabongo sango yango na Franka Biliwe utogemena
Zali bongo bilenge mibali baye bali pesa kombo jekamin baye bazali kozangisa baimboka omikolomi ye kimya ogemena engumba mokonzi ya ituka ya Sud-Ubangi komanda ya bapolusu major bawelenga nde azwi mukumba ya kokanga mpe kusukisa ekila ebe ena komanda bawe lenga alimboli matomba ya musala emopesa meli na vewa lingala
zarante paske tout ça pour continuer malgré tout ça il va moyen mais pour continuer kaka parce que ça mon salaire est toponi pour continuer kimia kat na bato pour continuer kaka ukanga ba ou bazako yo katé to ukanga kaka to le mbana mon tout c'est tout ça mon tout katé donc ta la difficulté tout ça ngoya ngwana mais bazako kanga ma semaine passée tout ça qui dans l'université to kanga ki et même bazako bunza ba policier je vous dis parce que vous avez poussé une arme aux policiers donc ça là et boucani tout ça ainsi de suite mais non tu vas bouquer en gros je pense que tu kanaki bazar c'est quoi bazar bazar na parc et c'est matin aussi tu kangi fait tu kangi on sous bazar qui est belé mais parce que la police a donné un moyen que tous les 4 personnes, la monsieur se battit tout ça ainsi de suite. Et tout quand il y a un bangui, tout saisir bangui, tout saisir la pipe, au bazar comme un angou, tout ça ainsi de suite.
Major Bawelinga a senki na bafandi ya Ngumba Kemena ko bimisa na polele batu banso bazali ko tia mobulu o Ngumba tolanda lisusu Captain Bawelinga.
La pensée que ce moment à combien de niveaux Ngumba a raté des éducations des parents. Et chaque parent, la pensée que surtout ce qu'on s'est enfants, ce sont les abats au bazar en boule à Nassé et à Zoumina Mouambé. Tout ça, le tribunal de tout l'enfant est allé. Vous constatez, au Kangié, au Kenaïe, au présenté pour le juge d'enfant, ça me sait, dans un niveau de la commune en haut, pour l'anga, ils étaient ratés déjà l'éducation à leurs parents. Alors, ce qu'on a un souci à moi, nous avons été à comment les cigarettes que Bakou est rééduqué, pour être à son normal. Ils ont un avantage, parce que quand l'amour a été au monde, on a été, au monde, on a été à Koubeba. Mais ça ne sert à rien. Alors, Koubeba, mais maïe, tiens, tika, y est, les cigarettes que.
Boko na bilenge ba mipesi na komela diamba minomie mizali koba languisa pe masanga mpona yango bafandi ya Ngumba Kemena basengi mpe ete ba farmasi biye bizali koteka minon nina mikangama toyoka bafandi ya Kemena.
Matundu mingi Franka Biliwe. Sika ekomi tango yelinaka na biso lokole. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso lokole ya lelo tozali na esengo ya koyamba mwana mboka ya ekolo Congo Democratique
Felicia Pearl Watondwa Mpasi
azali moko na bayi basalaka bililingi ba film kasi ya juli bakwa kokota na otobengaka Hollywood ezali ndako monene ya ba film awa na États-Unis azali lenge tosula naye mwa moke mbote mwana mboka.
Mbote sango nini
malamu penza tozane tunako ya mbayo. Banano kwa yusebiso, kumbu nu nani?
Felicia Pearl Watondwa Mpasi.
Tu yambiyo awa, tu yuki likambo moko ete siko yukoti na Hollywood. Siko yu, yusebiso, ubandyo salaba film, koti kuna ndenge nini?
Since I was a young girl, I wanted to be an actress, and I watched a lot of TV and a lot of movies.
Nzai na bulingo ya cinema, ibanda banda bomoana, na banda ikotala ba film, na banda ikotala ba television, ba serie na television. Alapre na yekole yango na klasi, tano na yekole yango na klasi, na kena university na salipe yango, na yekole kaka ba film wana, sima nango na zumu sala na Leroy Lyon, au isala kaba tour ya États-Unis na Canada. Sima wana ndena kote na Broadway kosala kaka Leroy Lyon après ça ndena keko kosala concours ya kote na film
and then from there I was able to join an audition for The Color Purple.
Donc tu basiko ozali actrice to comédienne ina kati ya Hollywood.
I'm both. I'm an actress, a writer and a comedian in Hollywood.
Naza nyoso naza actrice naza pe écrivain nazapi comedian na Hollywood.
Kuma ki ndengeni ni sambu ketoyoki ukutana gina mpanzi sangu wa ibana iyo apesio maboko tusa Oprah ukwa yebisabiso mukuna.
Oprah was a producer on The Color Purple, so when I was auditioning she would watch.
Oprah ajala ki producteur na film The Color Purple. Yeye mtu angashwa kinga na musala tangu na sala ki konkure pa na yeye ndiye andima kinga na kota na filme ndiye na jua kina filme wana tangu na zako yeye kola pitangu tangu sala cinema azala ki kuya kota langa ina set kota langa pana ke bazo filme ngai pe azako encourage ngai azako mtu mko mala mko
watch our work and give us feedback and advice but and she's one of the nicest people you'll ever meet.
Uzulu bila King Lion is a piece of theater is a tuzulu bila movie to pe filme busala ki
the musical on stage. I did the Lion King musical on stage.
Nasala ki Le Roi Lion is a musical, donc théâtre musical. Nasala ki ango nakata théâtre na stage. Ezali na film te me nakata théâtre.
Voilà. Oso sali nini, à part spectacle wana, la comédie musicale, na à part yango, oso sali nini, obeti na film nini to nini.
I did theater when I was in high school and a little bit in college, but The Lion King is the biggest thing I've done, and now bigger than that is now The Color Purple.
Na sala ki spectacle, donc tobe mango awa théâtre, na sala ki spectacle, tango na sala ki mwana class, banda na CEO na ngai, ti na école secondaire, na sala ki théâtre, na université pe na sala ki théâtre, me ilu kwa munene penda na sali nde yangoyo, na sala ki le Roi Lion, na basadi spectacle ya Broadway ya munene ya New York, ya presande na sali film The Color Purple.
Ubiyo kumaka, yifu kumaka ba, uza kumaka ba script na ba nini, nino so kumi, e kumi na nivu niske, basi ba bimisa ngoloko la film tu uza na nivu nini.
I write for TV, I wrote for a show.
Na nazako koma, na koma ki show, na koma ki siri ya television, oba benga ka Grease, le femme en rose, Grease, le na koma ki ango, na koma ka pe ba film na nga moko ba histoire na nga moko na kuteka ngo ba kosala film na ba producteur après
wana nga moko na kuwe pe kuna my own show that I wrote that I'm going to be the star in.
Obio sana emission you have a show
ndee na kosala ndee na kuteka ba makamu na nga nazo koma po basala ngo emission po basala ngo show basala ngo emission na television
eza emission ya nini.
I have a couple of shows. The one I want to star in is about me during The Lion King, but I'm writing a show about my family and what it's like to be Congolese in America.
Nazo koma show mi bale yaliboso ba ndengini ni experience nanga na theatre na spectacle de Le Roi Lion yami bale nazo koma histoire ya famille nangai ndengini ni kozala Congolais awa na kati États-Unis.
C'est comme exact to benga ka auto autobiography autobiography. Will be that.
Yes. Yeah.
So it's going to be played as a play or as a movie. Est-ce que il beta mal ko la beaucoup as a book to pe go sala film ba sala toni.
It'll be like a reality TV show. But written by me, so almost a fake reality TV show about my family.
Iko sala lokola basiri basala kaya ba television.
Télé-réalité
quoi, mais l'histoire vraie, mais iko sala ya famille na biso.
Moi mke poto silisa experience ni nous anango yuza tutuna nano ubutama awa tuta Congo lokolo zoba histoire nayo uta awa ubutama awa to yebisa biso nani o italio.
Are you born here or you came from Congo?
I was born in Silver Spring, Maryland in the United States, but my family's from Banzangungu in Democratic Republic.
Na butama awa na Amerika na Silver Spring, Maryland province ya Maryland. Mes familles nanga egota na Banzangungu na République Démocratique du Congo.
Experience na yo ezanini ayo uti na ba boti ba parano bazaya Congo Démocratique na Banzangungu okoma TV siko komi na ba Hollywood na ba expect ba yambio bandimio to ezala obstacle te oko komuniko ko kende musika to nini.
Yes, I'm accepted because I say that I have to be accepted and I work hard and I think I'm going to represent people that come from places like where, like my family being from Banza-Ngungu, to represent our culture. And my parents, what they taught me was to work very hard to be the best that we can be and to dream big dreams, to always give back the sacrifice that was given for us.
Oh oui, oui, je dis que bako accepter ngai, faut accepter, faut bandi mangai na milieu oyo ya ba acteur ya États-Unis, parce que na sala ka na travaille ka mingi, na sala ka musala makasi, ba parana nga ba lobana nga, il faut tout travailler mingi, faut tout sala musala comme il faut. Nde yango na bako accepter ngai, il faut donc na représenter bato ya mboka na ngai, bato ya Congo, faut na représenter awa, ba ye ba bisopé.
Et pas que ça lui est allé, tu es bien, ou tout beau temps aux Américains, mais aux A quand même Congolais. Est-ce que Bandimi aux Okota facilement? Can you integrate yourself easily everywhere? And, how does it work?
Yeah, there's the difficulty, I think, is within society and me. I sometimes did not feel Congolese enough, I did not feel American enough, I did not feel black enough, and then I just decided to be myself and represent all parts of my life, whether it's being Congolese, being American, being a black American. And I think I'm someone who is going to stand to hopefully unite all of us together, because when we come together, we're more powerful.
Dans la société, parfois je me sentais, je n'étais pas trop Congolese, j'étais pas vraiment Congolese, j'étais pas vraiment Américaine, j'étais pas vraiment un noir américain. Mais moi, je dois réunir tout ça, toutes ces personnalités-là, parce qu'ensemble, quand nous travaillons, nous allons aller loin.
Nous sentons que vous avez inspiré dans ma Kamolika, dans le Congo. Vous sentez que vous avez inspiré dans le Congo. Est-ce que vous avez une idée que vous avez une idée ou quelque chose pour le Congo, même chose là?
I went 3 years ago to Congo, and it was a beautiful experience to be in my homeland. I definitely want to go back, and I want to help, and I want to do what I can. And what I can do now is keep representing this other side of our culture. People always think Africa is so bad, it's poor, it's this, but there's so much richness there, and I want people, especially here in the United States, to see that people that come from that area are special, and they're bright, and they're talented, and they're smart. So we should be empowering those people so they can, you know, live their best dreams and give back to their people.
Nazaliawa na lingi Congo, nazaliko represente Congo, na lingi batubaye ba awa ke Congo ezali ke zamboka ba za pays riche, toza na biloko kuna baye ba ke ke zamboka kitoko, na kende kuna na il y a 3 ans na 2021.
Il faut aider à la base. Donc, Yozawana, est-ce que c'est comme la Yotope, Ozokanisani, Nipona Makambo, ya Ndengwana?
It hasn't happened to me, and I hopefully will stay protected by God and my ancestors, and it won't happen to me. But I know many people that it has happened to, and I send them love and light and prayers and hope the industry, especially the men in the industry, learn to respect and empower the women around them.
Nano yelingaite, naibi kenaza protege na nzambe, naba ancetre nangai, na zosa espoir keko yelangaite. Mina yu kame bato makambone yela bango, mina sambe lakapona bango. Pena kan, j'espère que bana me bali pe na musala wana, baye kula ko respecte basi na pesa ka basi respect batika babiloko wana
mama yuzo interprete uza mama na Felicia.
Yes na oui na za mama na e.
Okay, komo na nani
komo na ngatera sta la mako
yo ida ka ile ni
ah mapasiko lo sambo na sambe la kamingi pona yi na ko pesa ba conseil na bo mwana na ite fo awa soki mwana bani ba activite ko mema ka ye partout ko tamsa ka ye partout na kufuta biloko nyuso wana minzamba sali sakinde a komi na nivo wa komi me siko ni na sambla ka pona bango nyuso waka bana na ngana beta ka lo sambo pa kolo abate na bango
wala tu Zalaki Felicia Pearl Mpasi wazali mwana ikulu Kongo Demokratika akilaka ba filme akumaka yangu pia kutifika na Hollywood kupesa biyamio na sili na biso awana Washington DC di Walingala na sango na biso alelo ya mochu Zalaki ete Salomon Kalunda moyo position pe mopesi toli ya Moise Katumbi ya Binisami puna mwantangu na boloko bonene ya Seper Kamakala puna kupesa mali salisi ya Minganga tupesi bongo matondo mingi na bino baso mbola ndaki biso matondo mingi fe na Lionel Gaima na Santos baibaso ndi biso onze la ya matini toko bakulanda lulaka la Amerika na site internet na biso viwalingala.com pe na marezo sosyo na biso ngai kumbu na ngai Edi Isango.